twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize bamwe barabyara ariko nibakuze bafite agahinda mu mitima yabo impfubyi ni nyinshi zitagira kivurira ziguhanze amaso zikene y'ubufasha twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize indwara ni nyinshi za buzumuti zishegeshe benshi harimo n'abakire zahitanye benshi inshuti n'abavandimwe Yesu nagaruka tuzongera kubabona twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize tuzi ko hari umunsi uza garuka kutujyani wacu aho waduteguriye imiruho y'isi tuza yibagirwa hazaba umunezero utagira iherezo twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize twirinde guhangayika umukiza Yesu agiye kugaruka ibiturusha byose bizaba bishize.